Tēnā koe, tēnā koe. Now, every year, there are three kura of Te Hiku who celebrate Puanga Matariki, the Māori New Year, of course, by way of coming together, learning waiata and haka, and they kaitahi, and all of those beautiful things. And each kura has a Friday to organise something on behalf to manaaki the other two kura. And we can unpack that a little bit with Rangi Māori very shortly. But this Friday, Te Kura Māori or Tutu Tarakihi is holding a pig hunt comp. Ah, heka ma. I love that. Nā reira, tēnā koe Rangi Māori, tēnā koe. Kei te pēhea?
Tēnā koe, hoa, ai mihi ana kia kaitau. Ngā hau whao te motu e tēnā orana mātou konei te kōtu. Mi raro I te marua muri whenua te heko teka. Kia ora.
Tēnā koe. Now, a pig hunting competition in which all three kura take part in, that's pretty unique, or is that normal in the north?
feeding the whānau is normal.
Kia ora.
Feeding the whānau and, you know, providing kai for yourself is very normal to us. We're trying not to rely on pack and save and fast food and things like that to survive, so it is normal for us. But what we do at this time of the year is, you know, you hunt and you gather kai that's in season, and ko te puaka tētahi. It's not just the comp, it's e kupu noiho te comp, ne, engari ko te ahe ahurei taiao, tēnei. So he kaupapa haka nui I Matariki a Puanga, engari ko ngā huao te taiao, te whai, kia hono hono ngā kura o roto kai taia nei. So we have puaka wā, we've had to really specify that it's wild pig, not your tame one from out the back. Also tāmure ka Hawaii. And what it's about is also not showing off to see who's got the biggest, heaviest, whatever, but how do we turn that into kai that then feeds our whānau, our tamariki. So a part of the day is measuring and weighing and things like that, and then we go straight into stations. The kids will be learning how to fill it, how to fill it, Ika, how to name and label different parts, how to cook different dishes with it, and then, yeah, that's how we have a kai afterwards.
Miharo, ai, koe na taku whakaaro, he ha tō mahi, like, what do you do with the kai afterwards? And we went, of course you're going to eat it, we were kaue maumau. But
that's, you know, that's not, that doesn't always happen at hunting comps, e hoa.
True.
Sometimes people leave, and then what happens with all the kai? He kai mate puaka no. So we've made a big effort this year to make sure that the tamariki see that we don't just kill these things for enjoyment, but it's actually our kai of the day.
Miharo ai. So just going back quickly, how te roanga, how long has this kaupapa been going on for?
Ko te tau tōru tēnei, kua huihui ngā kura o te rohe nei, ka mutu he rere ki ngā kaupapa ia tau. I wetahi wā he tākaro Māori, hākina kina, he mahi toi, he ako waiata. It just so happens this year where our whānau decided to do this. So we're just going with whatever we feel is in the air, and what are some of the lessons and things that we want to impart to our tamariki, and this is one of them, is about that kai doesn't come from the shelf at the supermarket. It comes from our own tūkinga and what we're able to do. How can we survive, and how can we make sure that even if you have no pute in your bank account, you will never starve?
Hika, mā, ai, he akoranga pai tēnā mō tātou katoa, nē. Mena ka tāne māua ki te hanga I tēnei kōrero ki te kaupapa o ki tēnei mea puanga. Heaha te kōrero mō tēnā, how do you relate this kōrero for the tamariki to puanga or the Māori New Year?
Yeah, puanga kairau. Tētahi kōrero nui I roto I te tai tokirau, ka mahu tā matariki ki runga, he kōkiri wawata, he wā e, e noho tahi ai ngā whānau ki te kōrero i ngā hua o te tau kua hori me, ngā, me te tau e heke mai ana. Nā reira kā tāhua ngā kāpura o te kāinga, kā tautaua ngā ahi, ngā ahi kā o te kāinga nei. Kā mehe ki e te maruroa o Hine Takurua, te hikumutu o te tau. And, ko tā tātou mahi ne, he whakangahau ia tātou anō. Ngā mahi a rehia, ngā mahi o te wā kā mutu, te kai, te hakari te mahi.
Ai, pai marika tērā kōrero, reka, that's all I can say. That's why I was like, oh, I can't wait. Although this is a big kaupapa, at the end of the day, there's nothing better than coming together with people and having a kai with everyone, and especially when there's such a cool kaupapa like this. I know you said it wasn't a competition, but I do want to know what the winners get.
The winners get a kai. That's it. Honestly, it's not a comp as in there's prizes or anything like that. The winner is the one that gets to feed everybody. And you know, horikahi honore nui atu tēnā ki a mātou nei. He maha ngā hua pai mā ngā tamariki. He whakaro Māori tēnei.
Koia.
Koia pū he rereke tēnei ki ngā momo huihuinga a ngā kura i roto i ngā tau. Ko te whakaro, hei, koinei pō tātou tai au, koinei a tātou momo mahi, nō reira. Mā tēnei ka whai wāhi mai ngā whānau o te taitoki raunei o te kōtu nei ki roto ki ngā mahi a ngā tamariki. Mōhio aki ngā mātua o tēnei whaitua ia mātou, nō reira, tēnei tētahi mahi kia noho mai rātou ki roto ki ngā mahi a ngā tamariki. Ia rā, pai te kaha.
Pai te rā, just going, talking about the mātua rātou e pare i tēnei huarahi mō e nei rangatahi. Who's a part of this? So you're part of this, and of course the kura, the teachers and stuff like that, but who's generally going to be facilitating this beautiful kaupapa?
Well, I just wanted to say, these are not rangatahi, these are five-year-olds.
Holy!
These are kids that are 5, 6, 7, 8, all the way up until they're 12. So, you know, we're teaching kids how to shell a kina, and then how do you turn it into a fritter. Mm. Our kids can do it. They want to have a puppy, they've got to learn how to open it. So this is a whānau run kaupapa. We're lucky that, you know, ahakoa he kura nohi nohi. We have some hearty parents, nannies, uncles, aunties. And, you know, what we've learnt is that if it's for the kids, we can move mountains, eh? We can do anything. If people are motivated by something, it's by their tamariki. And obviously kaimoana, so, hey, win-win.
Koia, koia. Just you know, when people listen to kōrero like this, you know, koine o kōrero I ki mai koe, you know, Māori ake tēnei kaupapa, Māori ake ngā kōrero nei. And so I was just wondering, for those who want to do something similar, I mean, you gave that kōrero just then when you talk about our tamariki, they want to kai of kinas, they've got to learn how to open it, eh? But heaha tētahi kōrero e tahi puka ngā atu I tērā mō, e tahi tangata I he ana ki te mahi I tētahi mea, orite ki tēnei.
Tēmata ki ngā āhuatanga kei roto I tō ake tai au. Te hanga rau e me ngā hua, ngā mau, ngā painga, kei wānganui tō ake whānau, tuatahi. And mā roto I te wā kā tupu haere. Tētahi mea nui e hara te moni tō kai whakahaere. Nō reira, wēnei kaupapa katoa e mahi ngā nei mātou, he mahi ngā runga I ngā pū manawa me ngā pūkinga kei roto tonu I tō mātou whānau. Koia hei timata ngā rehoa. Timata me ngā mea kei mua I tō aroaro. If we lived in the city, obviously this would be different, eh? But because our tamariki live rurally, these are tamariki who go fishing and hunting after kura. That makes sense. This is a continuation of what they're already doing outside of the kura. Foremost, not all, but te nuinga. Ai. So waimari e mātou. Waimari e mātou engari ko te haere tahi o te reo Māori me te ahurea Māori me wenei mahi. Te tino whainga.
Ko ia, o tēnā koe e hoa mō aua kōrero. Kāre e kore, whai muri i tēnei e tino hia kai ahau. E hara i te kai a tinana engari te kai o te kāinga ne, hoki ki te kāinga, hoki ki te nōta.
Neki mai.
Hoki ki te kāinga, ki te nōta, ki te ako i enei mea. E whāinga, whāinga nui tērā, tēnā koe mō enei kōrero e hoa.
Tāpai, hai kona.